Hona, 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 na.
MC Danico, Simba. Showtime.
Kwanza nilipata ile binti aliniambia ananipenda sana. Na ukweli ndani ya moyoni nilimwamini. Sasa maumivu inakuja kila muda, mimi nifanya nini baby? Usiniumiza moyoni, naumia sana sana baby. Nasikia nachoka sana. Nasikia nachoka sana. Nasikia nachoka, nifanya nini baby? Nimechoka. Nimechoka baby, nimechoka, nifanye nini baby, baby? Nimechoka, nimechoka baby, nimechoka, nifanye nini baby, baby? Nilikwambia nikipata hela takulia mavazi. Nilikwambia nikipata hela tutafly Dubai. Mbona hujaniamini baby, tuachane hapa. Acha ishi hapa. Nasikia maumivu sana baby. Nimechoka. Nimechoka baby. Nimechoka. Nifanye nini baby, baby? Nimechoka. Nimechoka baby. Nimechoka. Nifanye nini baby, baby? Kwanza nilipata ile binti aliniambia ananipenda sana. Na ukweli ndani ya moyoni nilimwamini. Sasa maumivu inakuja kila muda, mimi nifanya nini baby? Usiniumiza moyoni, naumia sana sana baby. Nasikia nachoka sana. Nasikia nachoka sana. Nasikia nachoka, nifanya nini baby? Nimechoka. Nimechoka baby. Nimechoka. Nifanye nini baby, baby? Nimechoka. Nimechoka baby. Nimechoka. Nifanye nini baby, baby? Nilichoka mimi. Nilichoka sana. Nimechoka sana.
Voice of the voiceless, yo.